ser DJ Colmi. Ufana wana kwa mkopana gere. Anamo limpopo. Chess. Chess.